ni Zamia TZ kujimwaga. The Render Man is style here Africa. So, let's dance. Go!
Mimi, wanachezaje?
Asangoro wanachezaje?
Wanachezaje?
Malewa wanachezaje?
Wanachezaje?
Shiororo wanachezaje?
Wanachezaje?
Suguagaga wanachezaje?
Wanachezaje?
Na viuno wanakataje?
Wanachezaje?
I feel the way you dancing.
Wanachezaje?
Africa stand up. Everybody say yeah.
Yeah.
Say whoa, whoa,
whoa, whoa.
Say yeah.
Yeah.
Say whoa, whoa,
whoa, whoa.
Shika kichwa mabega kiuno na migu.
Hapo.
Nataka madada wote viuno viwe juu. Sungusha, sungusha, sungusha. Sungusha, 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 sungusha. Kiduku style, kibega style, mabawa style, ngululu style, mangu mangu style, kizingeri style, sangolo style, malewa style, shololo style, azonto style, chikolobo style, shuki style. With a style, quite a style. Everybody shows their style. Style. Kata yali. Weka weka jipange. Do it. Say. Kibababab. Tunacheza kibababab. Kimamamam. Tunacheza kimamamam. Kibababab. Tunacheza kibababab. Kimamamam. Tunacheza kimamamam. Kanga foto.
Ekotite
Rego.
Ekotite
Ngala ngala te mama se kaka ka. Neli se modo kanga se rabata. No, no future. Ngala ngala tata masam. Ganga skrako ta kesbit basita ramoto.